This will tear up your speakers. Live in the mix.
This is
DJ Vinci.
In your face, all over the place.
In the mix.
With the hottest DJ.
Basi sawa, tugandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya kolon.
Noti the flow, umekuja kutaka.
Chief inspector, umekuja kuchapa. Quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche. Pasta Rams alipatika na oyole.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto.
Okwonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi one pia kwangu we ni mso. Kwanza vile ulikuosha kwile vasi ya ligiso.
Nakupenda manze we ukuwa humble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Okwonko umeanza kuni.
Yeah!
Okwonko umeanza kunichocha.
Azi
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okwonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kunifla. kunikata unataka kunikula kama plata
iyo kifua nataka kuichambua mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua
kidesign umeanza kunibamba nikikupea usiende kutangaza
iyo ni siri gapi namba sitambia mtu sitambia takinkaka
haina noma leo utanikula lakini kani ndogo usishinde ukikuja kokoko na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana manze femi wa nikikupata nitakupenda kama vile napenda jamla
kokoko na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana manze femi wa nikikupata nitakupenda kama vile napenda jamla
wewe mchali wako na swaga nikicheki fashion yako hapana
femi man mama chali luku luku ni luku tu lakini nataka kuyokota uko chini
napenda kupakwa nikiwa juu
siteti napenda hiyo view
fungua bonnet toa screw mbona unanidai na usiniambie uongo
nakudai tu umetoka ghetto na we ni manzi hardcore manzi makongo
nikikupea utawezana
utawezana manzi femi wa nikikupata nitakupenda kama vile napenda jamba femi uno Toto wa Hadija
Jam zing sai niko ching ching lugha ya kimombo adi niko jing jing nimenyanya niko dim dim king king matululu ting ting ade bad man niko pin pin wash ako 46 skija di kwara kabla niko chai niko peleke na mtara gwala gwala zed dala dala gala gala woto takudara RIP Vasco skina dirash moment of silence to washie shash juzi wali mock na tileo amepacha
ujambaya ni kugeuze mboga na nimebonda vile nikomboka machingri bado zinacheza kwa mongo na kucheza mbaya ukizidi kutafa
tukonza kwa wako shomwi na mamboki wako mamoshi tukonza kwa wako shomwi na mariambes wako mamoshi Luku diriba toja imenywa kungira Alele leo kusere kwa pira Na machaji leo tuko maondira Makangethe ni manduki za mafila Shashola ndo siyezi ishibila Kakidim na kiliet na warena Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega Roundi itabidi wa meteveva
Kujambaya ni kugeuze mboga Na nimebonda vile niko mboka Machingri bado zinacheza kwa mongo Na kucheza mbaya ukizidi kutafa
Tukonza kwa wako shomwi Na mamboki wako mamoshi Tukonza kwa wako shomwi Na mariambes wako mamoshi
Mokamilisha zangu mafisa Slippery, wanalia niko ma grease Niko full tank, kwe ongeza pace Imta mase tumechanja na nivenye niko ganja Minjo donga ule mrui Na mgenje guji tena sana Kuwa kaza ndiyo mboka kila giz giz Meme hard kafuliza weo koa Goose na mahedi ziko kwa cabin Niko rampage za weekendi Kani box wa uzama bila expense Aluanda na lupita usizundishie team Kujambaya ni kugeuze mboga Na nimebonda vile niko mboka Machiri bado zinacheza kwa mongo Na kucheza mbaya ukizidi kutawa
Hey, what you know? Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunasaka picha ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka picha ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka picha ya Kenya takwa walenje Mbogi genje, sindo mbogi genje Tunataka sura ya Kenya takwa walenje Shomrazi pigwa ruai Niko kwa warosho na jinuria na manguai Sindo mbogi genje, siku sichaki walai Ikifika gizni warazi tunachai Yo, sisi
sitambui bloody fucking. Niko hustling, nisike njati ya cuffling. Niko jabling, nashikisha tuna wobbling. Made ziko big, jusinanga time ya idling. Yo, look safi ni manganya na sedoka. Ma weekendi mashashola na mogoka. Mtati mbogi genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka itoka. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta.
This track is so hard. Bring it back, baby.
Smarty ting, how I do them? I be a bag of waganis. Hey, what you know? Bogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Bogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Shomrazi pigwa ruai. Niko kwa warosho na jinuria na manguai. Sindo mbogi genje, siku sichaki walai. Ikifika gizi ni warazi tunachai. Yo, sitambui bloody fucking. Niko hustling, nifike njati ya cuffling. Niko jabling, nashikisha tuna wobbling. Made ziko big, jusinanga time ya idling. Yo, look safi ni manganya na sedoka. Ma weekendi mashashola na mogoka. Mtati mbogi genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka itoka. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunasaka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka picha ya Kenyatta kwa walenje. Mbogi genje, sindo mbogi genje. Tunataka sura ya Kenyatta kwa walenje.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa sioma pepe ya madhakarua. Tangu nufishe pete yani sija uwa. Nazima ni pepe tevijua au mvua. Mikongu dem sura tabia tutarekebisha. Na size pia umata I say acha kubisha. Ebombe jirani weke pazi ya kudusha. Juniko na Patricia tunaviringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love.
Kama penzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mimi nita stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada imebaki nitupe mao.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love.
Kwa yote paka DJ. Juu ya kuongeza tire. Yote paka DJ. Yote paka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition night.
This track is so hard.
Yote paka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition.
kesho na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on black. Michael Jackson black. Bank account on black. Spend my cash on black. And her ass on competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on black. Na ni black
boys club tumedunga maope na nyonginyo tuko moshi. I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese. Setere sese, setere sese. Jezo, 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 jezo. Switch bank what a champe does. Ndani ya ring ni mahedi Zinedine Zidane. Nataletewa ile kitu mina die mevai. Wakikata maji mini ko divine na gedai. There's a will, there's a way niggas inji andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. Nowezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kodi medunga black ndani ya G-Wagon. Nagen nena black model na friend. Chupa ni black tags in tag kwa swag.
Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote paka DJ
black.
Juya kuongeza tire
black.
Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on
black.
Michael Jackson
black.
Bank account on
black.
Spend my cash on
black.
And her ass on
black.
Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on
black.
Na ni black on
black.
I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitan.
Yake pia ni black on
black.
Na ni black on
black.
Chendula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Game ndo liku nafanya kani dostaro. Papa God sunionyeshe ganji kama flaco. Ni ya disema figa makoma na maziro. Firi suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki o mata.
Game game wata guane wata vai miss time. Kasi ganje haini saidi
saidi.
Wata guane wata about it. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey. Yati yati nini kalale.
Lale lale la.
Kalale hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya meweka. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale. Oko
hey, yadi wanda gwane wanda bita. Kasi hai sadi sadi. Wanda gwane wanda bodita. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey, yadi yadi nini kalale.
Lale lale la.
Kalale hey.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Fubuda kwa igem mindo uchezanga malali. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabari. Wewe kalali hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo chipa mina hami ya kitale. Kaposho mirpale na puuza ukware. Ukware zova koza kupati misisare. Sisare chubado mindo utembe ya nanare. Na ukinipa tupocho mina kosa jemali. Mina kulanga mbosho woki kulanga mabari.
Wanda gwane, wanda vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wanda gwane, wanda baudit. Bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey. Yadi, yadi, nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
I can believe the wild, wild Willis. Thank you so much for attending this song.
Nika wakanje, kiu Black Panther. Simi wakanda, nita kupanga. Sina umama, mako za kibanda. Style za mungovi, vio za kufupanda. Punye tosafi, manzeni tazibanda. Chafu warada, watasafisha, watapiga randa. Uliza wadada, wage tumdanda. Nili wabamba, wakadai namba. Badai, nika washanga, nda. Nika washanga, nda.
Tetemesha nanga kama pigo shock. Nadai booster rada chafu call shots. Nasikia anapenda wale maluku. Luku luku safi tumepiga adi socks. Chef iko vye juu tu ni malox. Joto na ndoto hii siyo loto. Joto na joto kemba hiyo toto. Mete mete aye mastike. Mete mete aye mastike. Mete mete aye mastike.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Meku cheki talkers on mine. Meku cheki talkers. Meku cheki talkers.
Mekucheki toka zamani. Tunataka Mekucheki Mekucheki toka zamani. Tunataka nadhani mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Tuna step na di na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja booster kisabe gonga gonga. Gonga tuki gong, nyonyi bongi, nyonyu ki gong, gong, gong. Sobo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhane mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha. Mbebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhane mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Bazu big man bazu. Bazu big man bazu. Bazu big man bazu. Big bang 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 bambu. Inajitoa choche. Inashuka inajipata kunyi. Zubadu kaukie kwa fudi. Na chashi moneze kwa ngumi.
And I was destined to rise. Easy streets, mini little city fan, yes, surprise. Coffee on the 7 by 10 to call it. Social distance, hakuna kukumbana ndo sheria.
Pimia, pimia, tuna pimia kidogo. Pepeta, pepeta, tuna pepeta kidogo. Safisha, safisha, tuna safisha kidogo. Kidogo. Pimia, pimia, tuna pimia kidogo. Pepeta, pepeta, tuna pepeta kidogo. Safisha, safisha, tuna safisha kidogo. Kuwakacha, kuwapakacha, kuwakamata na pia kuwakomesha. Itatanisha, itanatasha. Leo ni ile deni nadai kumkamata. Mistare zangu kali zina kata kama kali zina kata kama shoka. Sipendi ukali zina kata kama shoka. Kali zina kata kama shoka. Kali zina kata kama shoka. Sipendi ufala jumi sipendi shoga. Njeri si we ni msupa nadai uwe mine. Come to kejani nadai feel fine. Mi ni machete na dai hiyo keki. Ni kate kete ni vishe pete. Baby niko sete ni pake mate. Ni chene mushe ni vilvi viti. Kwa bed kwa kiti. Sidai kimajani juu ni komiti. Asali ni tamu ndai manga kisolo. Sipendi wati aji juu sipendi usoro.
Mekucheki toka zamani.
Pepeta pepeta tuna pepeta kidogo. Safisha safisha tuna safisha kidogo. Kidogo. Pimia pimia tuna pimia kidogo. Pepeta pepeta tuna pepeta kidogo. Safisha safisha tuna safisha kidogo.
How are you say?
Kidogo.
Niko konya kimo chogi niko jomga nazi. Napita nikikata hene sina kisi. Tap tap du 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 ya namsi. Kusi
hizi sepa ndogo dogo nani ya sungi. Nasike zimenishika nishike shike mapungi. Ni nyongo weka kadero wa kongju ni kungi. Na kaka ginyo joma dawa design ya nagos. Lugia wizi weka order tapiga manango. Spiritu miuvuta budo na zaga fionza. Maguru malburu za bombo mabombo boza. Zufanya ni wai hai kuliko nunu ya rosa. Nikilio nijizisha na baki mefogoda.
Pimia pimia tunapimia kidogo. Pepeta pepeta tunapepeta kidogo. Safisha safisha tunasafisha kidogo.
Pimia pimia utabaki umetoko. Na kufinyia pimia ukibaki ukipaswa. Sami mizi kumikilo mefanya tumerogwa. Manyanyo wenye wote mufidingi masha. After that piga clean luku luku watakamu. Wakikamu kuwa siti kuwa sasa wakikamu. Mwaga mwaga uwa make sure ina kofi. Tanga tanga mamina pungi itadidi. Dili ni kupati na mangios bila bandi.
Pimia pimia